gonna be peaceful as in love sometime. And when it comes to the matters of the heart, there's nothing you can do about it. So this is dedication to you. Okay, let's kiss it. Yeah.
Baby boo, ni mapenzi tu. Hakuna mwingine maishani ni wewe tu. Vile unachapa sama kila saa inabaki nimekaa nibaki nimezubama. Na hii ni kweli ma, nisikufiche ma. Hii ni mapenzi kutoka kwa roho ma. Ningependa kueleza jinsi umenifanya nikakupenda ndo ninasema. You're my only strength, you're my only weakness. You're the kind of girl I want to be seen with. Niwe wako wa milele tupendane paka mwisho tukaenda tupendane. Cause it's, I wanna spend the rest of my life with you. Nataka tuwe na family and me. Nataka tuishi na we pamoja. We're all together forever and ever.
I wanna spend the rest of my life with you. Nataka tuwe na family, me and you. Nataka tuishi na we pamoja. We're all together forever and ever is you. I wanna spend the rest of my life with you. Nataka tuwe na family, me and you. Nataka tuishi na we pamoja. We're all together forever and ever is you. Ni mapenzi
tele kati ya si mimi na wewe. Na ni wewe tu wewe we mwenyewe. Hamna mwingine anafanya ni kreki. Hamna mwingine ananiita baby. Hamna mwingine maishani mwangu kwa roho yangu. I promise I'll always be your baby. So let me explain to you loud and clear. Cause I love you baby and that's why I'm here. Nitafanya everything journey make sure you're happy. Nikupe moyo wangu, nikupe some good loving. Nikupende venye ulivyo na roho safi. Na ni hakikishe pendo letu liko wazi. Cause it's, I wanna spend the rest of my life with. Nataka tuwe na family ya mieni. Nataka tuishi na we pamoja. Grow all together forever and ever.
Cause I wanna spend the rest of my life with you. Nataka tuwe na family, me and you. Nataka tuishi na we pamoja. Grow all together forever and ever is you. I wanna spend the rest of my life with you. Nataka tuwe na family, me and you. Nataka tuishi na we pamoja. Grow all together forever and ever is you.
Napenda unavyokaa. Napenda anything and everything. You my, mi napenda yo tatu ya flower. Mi napenda smile yako ya power. Mi napenda unavotembe ya visawa. Mi nakupenda tu na tena sana. Mi nakupenda tu na tena sana. Na tena, na tena, na tena. Cause it's, I wanna spend the rest of my life with. Nataka tuwe na family ya mieni. Nataka tuishi na we pamoja. Grow all together, forever and ever.
It's you.
Boy Big Ben and Silent Pay Tande bringing you closer and closer with you. It's a homeboy's product, Shizzle.
Yes.